your blessing love when you hear John's holes on the wall. She man a go on so. Introduce Phil upon this, you know.
Yeah.
It is. Now they come. Talking about love for the God, you know.
Vicky Bondes.
Mungu wangu anapenda, maskini na tajiri anapenda, penda. No mana mina deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko peta. Mungu wangu anapenda, maskini na tajiri anapenda, penda. No mana mina deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko peta. Ibilisi ananyeta, kuna watu wakicheki, unabarikiwa sana wanateta. Nazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Ibilisi ananyeta, kuna watu wakicheki, unabarikiwa sana wanateta. Nazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Asifuye mvua imemnyea,
msifu juu amenitendea.
Majabu, majabu. Kuna wenye dhambi, wengine takatifu, jua likiwaka linawa wakiabute.
Wengine chanja chanja, wengine waminifu, mvua ikinyesha inawanyeshea wote.
Maskini na tajiri anapenda, penda. No mana mina deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko peta. Mungu wangu anapenda, maskini na tajiri anapenda, penda. No mana mina deka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko peta.
Mungu wangu anapenda, penda, penda. Nasa no mana mina deka, na deka. Mungu wangu anapenda. Penda na deka, Mungu wangu anapenda, penda, penda. Na sando mana mina deka, Mungu wangu anapenda. Hey, anani penda na deka, Uzaka. Ula mi nuk 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 nada, Chima na kwanzo, introduce me later.
Nikimwita na come through, maombi anajibu. No mana na msifu, ikimwita na kanzo, maombi anajibu. No mana na msifu, na Mungu wangu anapenda, maskini na tajiri anapenda. Mikononi mwake, kila kitu ikupita. Mungu wangu anapenda, maskini na tajiri anapenda. No mana minadeka, ninadeka.